Ekitongole kivunaanyizibwa kubyennanga muntu zeggwanga ki National Identification and Registration Authority NIRA kinywezezza n'ateekawo efube owaakyo mu ggwanga lyonna ow'okuwandiisa abaana abazaaliddwa okulaba ng'abaana abalala bangi bafuna nate ebiwandiiko ebitongole ebyobuzaale. Omuwandiisi mu NIRA Claire Olama agamba nti kino kittiridde abantu nate okweyina ennyo kaweefube ono nga yasinze kwongerwamu amaanyi eri omwana wa minisita eyawandiikiddwa gye buvuddeko ekyasomesezza abantu ku bukulu obwazi birth certificates. Ekitongole kino kaakano kikubiriza abazadde n'abantu bonna mu bitundu okuwandiisa abaana baabwe nga bukyali era nti omwana okuba ne birth certificate akyankizo nnyo ddala mu kufuna obuweereza obukulu era nga zi certificates zino mu kiseera kino za bwereere eri abaana abali wansi w'emyezi mukaaga egy'obukulu. Ebyo nga biri bityo ekitongole kinyira akirangiridde kaweefube ow'okuwandiika abagwira abawangaalira kuno mu mateeka okusobola okufuna ennangamuntu era ng'ono waakutandika ng'ennaku z'omwezi munaana mu mwezi guno ogwa June n'ekigendererwa ekyokutumbula n'ate ebyokwerinda by'eggwanga n'ebirala ng'ebyo.